studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaru jame fulfulde altinere no galle wuro avril jena yamde soki do studio tamani miden tawa der maison de la presse pomo ko do jottino no do kabaru jidi yumar way gal kanko no dirte mamadi keto wonto oggi jamde to c'est grave en compétitif de voter du deuxième tour député ya ko dum wadi alan kenyen lele di meden di wakati de nyaw coronavirus wonde hebude sembe so bami faadi do wote janan gada dum won sotorma ngaji gondi lele di meden di kany en jaata sona bamay hono yimbele kanbe yaade wote yaade be won holli tibbi de kay kolli tibbi dum yatta e kabar hono politique wori yodo sodde jamaare de non fa hande no wote dum gorino wobbe do kebe muuden gondi hebu ton dum won jagotobe kanya ko nande muudu so yogabe kolli tibbi dana kebe won holli tibbi wiide dum wotto jono jamaare de tanni koyde sanne di wonon sembe kabaruji dum min jogino do betane bi bismillah modon hebaade wuteji député en deuxième tour dum wadi sappo e jena lewru avril du kenyen holitindi wi député ngabe ko ya temedro e nogay njomo kanyen kan soubede micciti den wi nogay dido be ka fu cuubama ilele wuteji jabbino di dum woni ko be biata ile premier tour ko le on do wattu nyawno dirte do coronavirus ana wondi hebude sembe le leedi meden di fa keben famtar kedden Ousmane Niali Boudi
nokkuje debbe etati woni do di wuteji dida baaji député en kani wadede sappo di di cuubakeno illa wat arandejo o député en mupen député en temedere noga en yoyon woni hanbe subere joni le o wate nokkuje kewde foda mi foda ana wodi e mubben hono kulikoro sigaso kolon jiba gawo ansongo ele kuminayo e joyobo do bamako do to wate o billi hakkunde dartobe lamada be hono arandere de o wate ngada do sappo e jena lewru avril du wadama le wattu mo rafinde nagu beedi hibude sembe e kanyi e lanyugol nyaw coronavirus jonte tati tiagal wate arandejo o lewdi meden di libtege ko buri nyawbe temmedi don le gelle kewde dartobe lamada le o wate didobo wo yogabe mabbe kolitaabe wede nyaw covid 19 o won e mubben o wati dido wadi le wattu mo rafinde nagu wodi le gelle kewde le leedi meden di nokkuje kewde holitaama wede bonandaaji ngadaama e wati arandeje o le muudu ana hen suutugol horeje hirdube laamu sumayle sise dum wadi noga e jiw lewru mars jabbenndu to nyafungeto
fa hande no waydi ndena go no wodi le leedi meden di dum latiki sababu so yimbel hanbe wati yadobe yogay mabbe futtanni ko le sa halidi ndi kanye le wuddi leedi ndi fa kebe famtano dido golleji fu ngori kedden ali sise
le cercle ansongo sahal lendi college woteji ju inde député en tour dido bara an wondi wadde le wattu nawdo ko buri moblaji sappo jogidi kaborde sema e msa ana filtini gendi homo fu e mabbe ana landini wallude candidat goto e kube jogibe kaborde hadi naugol kaaki ngotirteedi le commune talatay dun latike sababu ko hadi yimbel tobe yaltude wadode wote biroji to wote ngaji watele commune wata guna sottinama yaade ansongo ville sababu rafinde nangu gosi nokku goddo le region gao woteji wadai kaaki woteji le o commune sumama yuwaru le region mopti ko battoto commune ngaji nay yimbe mo heba wadde wote ala hande sababu rafinde nangu holliti wiide prefet cercle yi nokule won ko certier sévaré le region mopti fa hande to golleji woteji di ka wadir no mojiri nga yimbe jaltube heewa gotel won ko mi taykire nokku to woteji wate gawo to ka golleji woteji di wadir no mojiri commune ngaji di fu hebi wotude so wana commune goto gabero mo gube jogibe ka borde hulbini banambato golleji woteji ju inde député en tour bande heba ma wadede fay nokkuje to rafinde nangu woni hononi sebetie fa yotade tubakoro
holitinde wiide kanko Ibrahim Boubacar Keita wotiki kenya wiama wotiki le suudu ekol dubno dita AB sebeni koro lumo wongo tongo kanko Ibrahim Boubacar Keita wakkano mo yalti wotade ndo holitiwri yimbele bamako be uddataake le majjundo wi wajib tan sina jamar de borno hono ko hurata kine mudu kanya kunudo mudu ko no dita mask ko no watta so reno hono nyawmo no dita covid 19 o nyalawmo hando le leedi meden di kanko Ibrahim Boubacar Keita haali ngol do kongol o tinini sanne do kedde mo ko sifi do heddo faccitango ali sisi
le anniya mide nari odo nyaloma lato nyaloma lobbo woteji tagal dum mi kawrta mi keba assemblée nationale jamanado yimbe fu yalla odo nyaloma ana lato nyaloma mo mi bawi habude nyaw coronavirus dum sabi so mbimi yimbe fu orno masking aji mi bawa nartude yimbe heddo chuudi mi bawa waji mbinde be keddo chuudi sabi dum woni warde be e yolbere mi ngala bawdem wajibe e juude amen renude bibbe leendi ko narmi ta homo fu fama wiide maski o ana jogi darne kina yimbe bornom bonde maski o dene horemi dene sukabe mi dene galleji mi dene yibe wobbe wajibe juude homo fu renude god wajibe juude laamu renude bibbe leendi fu tumi gondi wadde tumi jokkinta wadde le wattu momi goni o mi de jogani hakille mi ragel an sumayla gondo le halla mo fe goto yida mi nada yibe jogibe mobe yottina halaji ko be gondi halde ko be milo be joppita mi ragel angin tun nada mi be le berne
sekiram ido kabaruji foromba hebudu dun do statti amen WhatsApp dun won numero anni chapande jidde jogom chapande jogom edidi chapande jitte jitte chapande joye go non noddi odo numero via mo mere mere 37 321 ido kabaruji fu on keban dun ton sino tamani politindi wi defa hande hono wotteji di ngori le leedi med indi so dum bami fa dum fuddi le ngallure bamako do sotro ma ngaydi dum jamande hewdi e nawtirade fa be nabo hono yimbe la hanbe wotiyade be so taama wobbe koliti wi dum gasa ko nayri bangal dati politiki wobbe do koliti wi dum yatta dati politiki sabide sa de dum sodude jamarnde jati non fa kebe famtar kedden Ousmane Ali Boudi
leydi andeji kewdi do bamako do so tarama ngaji wonno darane de yawara wotobe e wiogabe mabbe dum ana yawnabe dum wonno ko hawa jallo holiti wide
so mi kebi mobel labomi nokkutu mi ngodota woti mere ana burani me yarde koy
wonki mi be dari kuncani hore ya golwar wotobe be e wi mabbe hore be parti politique ngaji di kanyi en kuncani dum wadde dum mere mere dum wonno ko hawa dum biya goti uminibe dum le parti politique goto holiti wide
minen kam mi nokkata yimbe kalsi ko woni bangal nabude be yade wodode woti parti politique en be woni daranibe dido golleji hakile oro golle to ma eto iwidi
horejo parti politique goto momin tawile onoku ya diraydi halaji fu e tawede holiti wide dum yosodde hakilaji mo ben gano ibrahim holiti wide dum wana ko hani
to mi goni jon do kam tay kaki dum ana wawi tawede won yimbe gado be dum ga e miloji am mi de kan yopure yimbe yalta wora wotana neddo mo mi jidani so a immike a nawro e jom a adi dum warde latto hononi a wajin binmo wotande neddo mo le miloji am dum hana
e wi so fere en so tarama ngaji dum ana kema be sanne e be kebe hen dum wonno ko isa kone holiti wide
golle an hande woni nabude yimbe goto yobe biro ngaji le o golle mi de bawi hedde jawdi faahi ude ko momi hedde adadu wala hen wattu mi ne bawi hedde ko battoto kuina e jeego
honjotobe yogabe holiti wide faise ima daraji kewdi ngada ma fa yurko yurko jahabe sodugol hakkilaji himbe ana jokkini wadede le mudum e be datte e jamare de ngatan ko e mudum hakkilon cubo neddo bawdo nafude dum ben
fa ande on kabaru wotiji di ngori le leedi medin di so bami fa do wutteji ana ngada do woni yimbe le hewbe kany en jaltata so ngada e ton jaaguuji muude be jahambe daryo dameto wutteji di ngata to ana le hen sottobe nyamduuji fa yottoyo sottobe ndiyam buddam kany e kay bo moto ngaji ko no data parker en fu ana golla dido golleji so tam wobbe kay kolliti wi do to jonan goddi hebul len ke moobde won kolliti be do wiide jamare hande yaade wotti yaade de ben jaltina e koyde fa gassa sakko kebo ko bo hebude ko fa kebe fam tar fande kedden Ousmane Ali Boudi
penda kante ana sotta ndiyam e boisson ngaji damgal wotirde école fondamentale du manzana on ko gondo le commune go obo bamako o mo huugi sande handen holiti wiide luma mako ana wili handen
mi de yetta alla mi sotti boisson ngaji anko jogi min ko fu mi sotti ko buri uyna e didi boisson yimbe ana heddi warde fa hande sabi nange ana wuli sande
burama kulubali kanyum yo domo parking damgal nuku botirdo gondo medina kura le commune dida bo bamako kanko o mo sedi e penda kante holiti wiide luma wela handen
to gommi jondo ka teme didi e debbe sappo jogi mi tawi tour arande woteji di le o wattu goto mi de jogino ko buri ujinere mi de wondi e sukulla ga dum le miloji an ana bili e yaltugol yimbe no fandiri
mi cintinde wiide nokkuje de men jotti jagotobe gala e wade dabareji biadi ana bawi sakkade nyaw coronavirus o
hollitinde wiide fa hande no honno golleji ko wonde golled no woteji den gori le leedi med indi sukabe jokkolbe wombe dum wono nokku no dirte do commune jagobo do bamako do den no dirte de sabali bugu be dal gonde wadde ton darnede mudun moto ngay do ko dum dirte parking ko le majjum be do sukabe kolliti wiide le nyaloma gotan bay hebudo ko yato uyne sappo cfa jamara wonde tonde hakkilaji mudan fecci do no hewbe kay kolliti wiide yo yobude budno gaydi so njaha darna ya moto ma wala fu ko bonata dum samti sabdo jamarde hawri furdo tawani yimbe lo moddube no godi bondirebe do no goton dum samti njaha moto ma majjayeni tan fa kebe famtar fande kebben Ousmane Ali Boudi
sini wotobe yogabe ananan moto ngaji mubben le nokku batteedo yogabe kalifna moto ngaji mubben e juude parkere en ali tunkara yo botowo
mi de jabi yewude bunnoga yide moto an wujjam sa yo pay moto ma parking yimbe ngarobe ana heewi mojube ana he bombe ana he a hana yewde kalsi ko dokkata ko ngan nafa ko dum wawi waddande ma ko kanda yewni sa yo pi moto ma parking ada wawi wadude woti taggal dum garta banta moto ma tay fe hun hebaydi
kalifa konate yo domo moto ngaji o golle o wadi no dum du e wota arandejo député en o faise o holiti wiide omo jogi kuyan e wadde o golle e wima ko ma heba hen tida laaji
watu mi ne mbawi hedde hen fa hakke uynaaji sappo na uynaaji sappo e didi mi de narda alla fati mi keba hen tida la fu tabi watu mi ne keba tida laaji moodi le golleji amen woni yimbe ngaddobe uynaaji didi biyo be mi ita hen budi noga mi tawrata ke beccu mi joppam be mi jaha mi de landini mi yimbe joyon woni gollobe do
bangi do mo moto ngaji be golleji goddi ana ngade don hono suttugol ndiyam buddam
holitindi wi kabaru goddo kase don nyaw coronavirus no worlino dati fu hedi kani nangede fa kedon famtare ngare kede dum won ko min gondi hokkude on do en hakkilaji lobbi
Studio Tamani
naftorade mask du woni suddude huno ko mun e hinere mun ana jaa e laawi kollaade fan denden e nyaaw coronavirus jonnon kaybe na sanne mask o tantan waawa renden kina beeden hen lotude juude mere den ndiyam e senorde wakkati fof e naftorade dihel hydroalcoolique kaybe na fa sanne mask o nda wota tan bawden naftorade dun o ma waawi rende ndu iwde leeruji tati so heewi fu leeruji nay so niere itta mask o kayben pat juude mere naatu e li makko ittrenamo no yaawiri ngattenamo e nokkurudo tun yuppete tawan jogi uddede Don don lotren juude meren ndiyam e senorde naftoreden di heledu hydroalcoolique bari jeggite fey jokkude e laawi kolladi fa keben renade coronavirus din don goni wakkati fu lotren juude meren ndiyam e senorde sakko du so en garti iude le ngendi naftoreden di hele hydroalcoolique so ne tawen ndiyam battaki en so ren dilla nayren dojja ngaden fu ele nawde juude meden tagal majjun so neren pifo den le mouchoir don don patte namo neddo kala mo gontan bangi modon ngaden ko foti metre goto hakkune meden
Studio Tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse et fedde leede Europe.
Sekirabe sembe kabaruji dimin juginion do bete handin di idi ni dun holitindi wido woteji député di di ngadi alan jabbino do leleedi meden di dun woni alan kenyen ido woteji ngadi wakkati de dun won nyawno docteur coronavirus wondi hebude sembe leleedi meden di so mi fa woti di ana ngad lengal lure pomo ko de ko hewe jamarnde fu yo sotorma ngaydi dum wonte nawtirade won hollitimbe wiidi dum nafasalne wobbe do kollitiwdi on sedde e sodde jamarnde jatno wobbe humnibe kabaru politique kollitiwdi der so mi fa di do woti jana ngada yimbe le hewbe kanyi en gonde wadde ton jaagoju mudena wobbe antona keba ton kebe modli o do nyalawmo goto wobbe do kollitiwdi wala fu ko kebati len le ko sakti ko sabide jamarnde tanan koyde di wono no sebe kabaruji dum juddi non do bete hande di litindi do hono nyaw coronavirus o hani teedirede tinne wakkati fu darton do hen kabaruji odon bay battade on doktoro modon wonbe li dedo nokkuli kokkon do hen kabaruji nyibudu ko hani nafude on ka fande holitindi wittan yo kiki de garten hedindirdo e kabaruji meden di yenji wattu goddo